tensaba mukwano tontunda Enna tumo wagana wotafumo lusi newe kweka Nange mama pito mwana chowwe kodaza Uyakala chachi singaze sento vazino feza Yogera nkuwe kasto kiriso njune Evikunga nyambie wale Aba kukwano bebene Lavu yoni na chisaga ndava kwa wawakuli akawani You my baby chisaga ndava wacha nipeleke wewe nyumbani Lavu yoni na chisaga ndava kwa wawakuli akawani You my baby chisaga ndava wacha nipeleke wewe nyumbani Nina nyinji chisaga ndava kunze toli bunda bunda Ingizo mkima kwange munda tonde kamu babanda You my baby Sima ichendi joli Na igwe joli jendi Chiri kwa lali Wemba nawe kunsi Mba wa manyi Kafesi kakalunji Keko kapurinti Love yoni na chisaga ndava Kwa wawakuli akawani You my baby chisaga ndava Wacha nipeleke wewe nyumbani Love yoni na chisaga ndava Kwa wawakuli akawani You my baby chisaga ndava Wacha nipeleke wewe nyumbani Baby zeto njua Mukwano kwenkusubiza Mulubiringa kulanguza Abana bensubira You my baby Sima ichendi joli Na igwe joli jendi Chiri kwa lali Love yoni na chisaga ndava Kwa wawakuli akawani You my baby chisaga ndava Wacha nipeleke wewe nyumbani Love yoni na chisaga ndava Kwa wawakuli akawani You my baby chisaga ndava Wacha nipeleke wewe nyumbani